mutima tuzira ntya kudolo kwemukola kusente zende sekikiye tomune kipya byokaba byakitova olima ebyasiterawo bibeko talya kudole tuyina kola amakokufuna emirembe yekikuyamba kyokubaawo omwana aseke ngaffe balaga ebirungu tusula njala bameka bayina abasajja basula waka ngaagakabagambiro gite emirembe abeekomerera ebijayo okufuna otulo nga newasula wabinyowa kubensisi nze ekyo kimbunya amawanga aseetulako nenoonya ku busente obwo okulimba ate sinnaba kwerinda kulunonzire bambi ngenze ensabira nnyo bbaayi gendo yonsi omwana ekakaabo otyo nja nno munnange kusunasuna omwana bw'akaaba atyo ekyo si kituufu ekivaamu n'oluusa lwalira ayo mukwano byonna byoyagala bijja
kujyaeddasebyo
kiki mugambye tingenda kukola
Thank you.